remote and she's on.
East African Connect. Yeah, the Kenya. Not your proper name. Sabla.
Mapenzi yangu mimi na we. Hayana kikomo na hisi ni mimi na we. Paka milele. Mapenzi yangu mimi na we. Baby hayana kikomo na hisi ni mimi na we. Paka milele.
Sawa choyo ya chona mukwano bakuwe. Kusabira wamu nesimbio fule. Gandina wamu kwano kunyume. Sente zange na bando bakuwe. Never think I will look aside. Ewa wambala wamponya wane na wambalala. Hey, na wana bembalala. Anti sawa choyo ya chona kuwa. Siku sawa mukwano bona mbatia. Kuna mukwano kwena kwana kuwa.
Mapenzi yangu mimi na we, hayana kikomo na hisi ni mimi na we, paka milele. Mapenzi yangu mimi na we, baby hayana kikomo na hisi ni mimi na we, paka milele. Unajua hayana kikomo baby tena si unajua tulianza zamani baby, si unakumbuka zile enzi twalala chini tena, si unakumbuka zile enzi tuna shida wakatucheka marafiki wakaona kama hatufai tena, wakasema penzi letu halina maana.
Never think I will look aside. Hey, kwa wambala wamponya wane na wambalala. Hey, na wana wambalala.
Suna kumbuka zile enzi tunashida wakatucheka marafiki wakaona kama hatufai tena, wakasema penzi letu halina maana. Mapenzi yangu mimi na we hayana kikomo na hisi ni mimi na we, paka milele. Mapenzi yangu mimi na we, baby hayana kikomo na hisi ni mimi na we, paka milele.